cabdi xaafid, aad baad mahadsan tahay. Marka hore, Yevgeny Prigozhin wuxuu ahaa nin isku da'yihiin qiyaasta Vladimir Putin, isku magaalana ay ku dhasheen. Hase ahaatee, xilligii dabayaaqadii Soviyetka uu sii burburahayey, waxaa la sheegay ninkan inuu xabsi galay, muddo 9 sano xabsi ku jiray, loona xiray musuqmaasuq, isdabamarin iyo mataqaanaay burcadnimo, oo in mataqaanaay waxyaabahan la yiraahdo bagleriga ama robariga ee xoogga bareerka wax lagu dhacay uu geystay. Kadibna 1990-kii ayaa xabsiga laga soo daayey. Wuxuu markaa furtay ganacsiga ah cuntada ama raashinka karintooda oo heer yacni iska liidato marka hore, kadibna uu ku fiday inuu hoteelo yeesho, kadibna uu noqday ninka agdhow madaxweyne Putin oo qandaraasi aad u fara badan helay. 2014-ka ayaa fursad uu helay markii Ruushka uu qabsaday Krimea, maxay ahayd Siriyana uu ay isku qabsadeen reer galbeedka, halkaa ayuu aasaasay kooxda la yiraahdo Wagner Group. Ilaa iyo haddana door weyn buu ka ciyaaray dagaalkii Ukraine iyo Ruushka ilaa inta ay ku soo jeestay muxuu ahay taliska sare ee militariga ama gaashaandhiga Ruushka, oo uu arkayay dhaliilayeyna in ay door
waa tahay dhinaca Ruushka. Maxamed, waynu usoo noqonaynaa, laakiin dhimashadiisu saameyn intee le'eg ayaad seedahay way ku yaranaysaa kooxdii uu aasaasay hoggaankana uu ahaa
Cabdi Xaafid? Laba siba waa loo arkaa. Mid waxaa loo arkaa nin ka baxay garabka muxuu ahay dagaalka Ukraine lagula jiray, Ruushku ku jiray, inuu noqon doono oo halkaasi yacni saaxiibkii ninkii horey saaxiibka ahay madaxweynaha hadda Ruushka uu garab waan doono, inkastoo khatarna uu dareemayo madaxweynaha hadda ay suuragal tahay eedeymo badan in isaga lagu soo fiiqayo farta la leeyahay isagaaba ka dambeeyey, ilaa khatar buu ku noqday. Marka kooxda uu ka tirsanaana runtii iyadu nafteedu waa laga baqayaa in ay ku lug lahayd, yacni siyaabo badan baa loo arkayaa in uu fashiliyo hadafkoodii, maadaama yacni ay u arkeen khatar inay tahay, iyo sideedaba marka uu nidaam xukunka ama taliska uu ka baxo, nin baa ka faa'iideysanayaayo meeshii buuxinaya. Marka waxaa dhici karaysaa in dardar kale uu yeesho oo hogaan cusub uu meeshii galo uu ninkan ka baxay, lagana yaaba in firfircooni hor leena in la arki doono, inkastoo labada nine ugu sarreysay la leeyahay diyaaradan burburtay bay saarnaayeen.
Waa tahay dhinaca Moscow, arrinkani muxuu noqonayaa saameyn intee leeg ayuu yeelanayaa ayaad is leedahay?
Horta, Moscow oo waxaa la leeyahay doorkii dagaalkii Ukraine macnaha wax weyn oo la tabi doono inuusan keeni karin baa laga yaba, laakiin marka dibadda loo eego runtii awoodda Ruushka kor bay u socotay iyada oo kooxdan adeegsanayso dhankaasuu garab dhow ooga ahaa ninkan. Marka haddii mataqaanaa ninkan meesha uu ka baxay, kooxda maxay noqon doontaa hogaamiye ninkan bedeli karo oo macnaha sii wadi karo? Miy u heli doonaa Putin? Waa arrimaha la isweydiinayo. Laakiin waxaa jirtaa in ay xaqiiqad tahay in kooxdan Wagner ay awoodda dibadda ama xagga gaashaandhiga dibadda sida dalalka Afrikaanka oo kale Mali, Burkina Faso, maxay aheeday Niger oo hadda laleeyahay nafteedu
waa tahay iyaga waa usoo soconaa. Haddii aynu eegno Maxamedow, kacdoon ayuu ka sameeyey Moscow, madaxweyne Putinna cambaarin adag ayuu ka soo saaray. Kelmadihii uu isticmaalayna waxaa ka mid ahaa dhabar ka toogasho. Ma jirtaa ilaa iyo imika cid farta Putin iyo Moscow ku fiiqaysa?
Cabdi Xaafid, Putin iyo Moscow dabcan tuhun baa jiraa, laakiin tuhunka xagga Wagnerna wuu ka imaan karaa sidaan sheegay, xagga Moscowna wuu ka imaan karaa. Mid waayo oo ninkani awood buu yeeshay, wuxuu noqday ninka keliya bareer u dhaliilay ogana horyimid gaashaandhigga, lama dhihin madaxweynaha Putin, maxaa yeelay saaxiibad dhow bay ahaayeen, laakiin wuxuu aad u dhaliilay qaabkii loo agaasimay dagaalka muxuu ahay Ukraine uu Ruushka kula jiro, militariga iyo gaashaandhigga, laga bilaa wasiirkii gaashaandhigga ilaa iyo maxay madaxda sare ee militariga ayuu aad u dhaliilay. Intaana kumuu ekaanina waa kii soo weeraray diyaarada soo riday bayloodyana ay halkaa ama duliyaal halkaa ku dhinteen, kadibna madaxweynaha Lukashenko Belarus ayaa soo kala dhexgalay, wixii intaa ka dambeysay madmadow baa soo kala dhexgalay. Marka hadda oo Afrika xaqiijinteedoodi lagu jiro in weli lagu jiro in ay tahay dab iyo in kale laakiin loo badinayo inuu tagay kuna soo noqday hadda Moscow ee isaga oo ku faanay in Ruushka uu sare u sii kici doono Afrika xornimadeedana uu kala shaqeyn doono ee kooxaha jirka ISIS iyo maxay aheday ee Al-Qaacidana uu mataqaanay cagta ugu hayo oo xaggaasi uu mataqaanay wiiqay awooddooda uu soo sheegay isagoo meel saxara ah joogo arrinka weli lama xaqiijinin laakiin baaritaan baa socota in uu dhab ahaanba in kale laakiin muddaba waa lalaa hase yeeshee arrimihiisa waxya badan baa mataqaanay la iska weydiin doonaa in badan
waa tahay Afrika ayaa carabka ku dhufatay sida aynu ognahayna inuu ka soo muuqday ayaa la sheegay welina waa la xaqiijinayaa galbeedka Afrika gaar ahaan Niger waxaan ognahay inuu afkambi ka dhacay waxaana u muuqatay inay kooxdaas taageero ka filayeen halka iyada saameyn intelleg ba ay ku imanaysaa ayaad leedahay
hadii xafid waxay u egtahay kooxdan calooshada shaqaystayaasha ah ee awoodda Ruushka dibadda loogu safrinayay mar walba Ruushka kama maarmi doono waxaad moodaa in arrinka uu sii socon doono lagana yaabo Ruushka in uu ama madaxweyne Putin in uu helo nin halkaas xulafo dhowla ah oo qoladaasi hoggaamiso arrimaha hadda taagan arrimaha dhowaan damayo ama ninkan tagidiisa ku tagaya ma aha Ruushku tartan buu kula jira galbeedka arrintan maxay ahayd ka dhici doonto ama laga wado inay ka dhacaan faragelin military Nigerna Ruushka door weyn buu ka ciyaari doonaa asagoo kooxaha adeegsanaya marka kooxaha weli isticmaalkooda iyo mustaqbalkooda ma dhowa in uu sida ku tago.